Rafiki yako undanie kuwa ndiye siye kama kicheche. Takin kutune nkingalie kama swara mie. Nisepe. Rafiki yako undanie kuwa ndiye siye kama kicheche. Takin kutune nkingalie kama swara mie. Nisepe. Natamani nisepe. Nisonge mbali nao. Natamani niondoke. Nisonge mbali nao. Natamani nisepe. Nisonge mbali nao, natamani niondoke. Nisepe, I gotta see you over here. Hey, you girl, them you want for me. Nadia, see Nadia. Hey, you girl, them you want for me. And I see you over here. Hey, you girl, them you want for me. Nadia, see Nadia. Hey, you girl, them you want for me. Hey. Ulichimba mhogo, nikidhani utambunjia. Angalau kidogo ajue binti na chumbia. Wendo mfano kidosho, moyo wangu na umia. Takungoja kidogo, labda siku tatulia. Hey. Ulichimba mhogo, nikidhani utambunjia. Angalau kidogo ajue binti na chumbia. Wendo mfano kidosho, moyo wangu na umia. Takungoja kidogo, labda siku tatulia. Mtoto wa penzi kate kate, hey, hey. Hongwe yule mi hakate kate, hey, hey. Yule mtoto wa penzi, oh.
Yeah. Producer Nash Glorious Media. Yeah. Let's do this. Nakupenda na pia wewe unajua. Wewe ni one for life for sure. Love you in the morning hadi jua ikitua. I got no one but you, baby, because you love me so cool, my one and only. Boo, paparazzi piga picha mastoka, weka frame ofisi wabandike kwa ukuta. Yeah, the same week we never make it. Look at the way we them overtaken. We're not afraid of them haters. Let them do the talk as we do the walk. Me and you are meant to be. Girl, nobody can love you like I do. Don't care what they say about me, baby. They just hitting. They're not friends, they're just faking. They don't want to see us prosper. Wanataka tuachane. Watago your hand here, watachoka. Yeah, melipla.
And I see you over here. Hey, you girl, them you want for me. Nadia, see Nadia. Hey, you girl, them you want for me. And I see you over here. Hey, you girl, them you want for me. Nadia, see Nadia. Hey, you girl, them you want for me. Hey. Kate kate, hey, hey. Yule mtoto wa penzi. Kate kate, hey, hey. How will you marry me? Kate kate, hey, hey. Yule mtoto wa penzi, oh.